Betukuba tukuba tukubira ddala kisini maksa tukubira ddala Betukuba tukuba tukubira ddala Fetuli babanda mwe muli baganga Betukuba tukuba tukubira ddala Tukubira ddala Betukuba tukuba tukubira ddala Fetuli babanda mwe muli baganga Mukibala teri gwe nina ko Luganda Gwe mbanguze kibia tonswama Bwe kuba kuntenya maguru tonyamba Mbangu na kwete kude tungamba Okumbulira Museveni ne Bobby Simanyanga mbubedi na Kempalana Okumbulira mabanja geni ne wakawe kutunulira Obero fusefala Sagala kumbulirira, sagala kumpabula Tompa magezi geni nanze gamala Njagala mfune yo omu asiri waze anyonone Amfule fara Gwe tukuba tukuba tukubira ddala Takisini maksa tukubira ddala Betukuba tukuba tukubira ddala Fetuli babanda mwe muli baganga Betukuba tukuba tukubira ddala Tukubira ddala Betukuba tukuba tukubira ddala Fetuli babanda mwe muli baganga Sultani siri muganda wa sitani Nayo muziki mbakuba gwa chikachi Nze nyo banaza nalweza Chirabika gwe bakunaza na buza Fetocha tulinga obuganga Mejaja wange na ye yali muganga Sultani nasoma kweyagula Nyenda kuba kuba nze kasiba weza Betukuba tukuba tukubira ddala Takisini maksa tukubira ddala Betukuba tukuba tukubira ddala Fetuli babanda mwe muli baganga Betukuba tukuba tukubira ddala Tukubira ddala Betukuba tukuba tukubira ddala Fetuli babanda mwe muli baganga Mukibala teri gwe nina ko Luganda Gwe mbanguze kibia tonswama Bwe kuba kuntenya maguru tonyamba Gwe mbangu na kwete kude tungamba Betukuba tukuba tukubira ddala Tukubira ddala Betukuba tukuba tukubira ddala Fetuli babanda mwe muli baganga Betukuba tukuba tukubira ddala Tukubira ddala Betukuba tukuba tukubira ddala Fetuli babanda mwe muli baganga